tumekuja kupati DJ, hebu weka trati tukule happy, halafu tufungue sakafu, sababu ina bamba inashika, wimbo la tisa inatufikisha, ukiachilia mahewa manze DJ unatubeba. Kwenye dance floor, show us your worth, worth. Una noki, hauchoki. Kwenye dance floor, hautoki. Unahisi, hii muziki. Unahisi, nameless na mimi.
It's nameless. Eliza, in conjunction with Ogoba. Tumekuja kuhakikisha kwamba speakers zinasikika. Hey yo mister, are you a member? Hey yo sister, wacha kulenga. Can't you see that I'm talking to you? Sasa weka mikono juu.
Ukiachilia mahewa manze DJ unatubeba.